Genesis 16 verse 1 uSarai kaAbrahama wayengamzaleli imntwana kepha wayenencekukazi yaseGibhithe igama layo linguHagari. Verse 2 uSarai wathi kuAbrahama, bheka-ke uJehova ungivalile ekuzaleni, mawungene kuyo incekukazi yami mhlawumbe ngizakwakhela ngayo. U-Abrahama walalela izwi likaSarai. Verse 3 uSarai umka-Abrahama wathatha uHagari waseGibhithe incekukazi yakhe wamnika u-Abrahama indoda yakhe abe ngumkakhe. U-Abrahama esehlalile iminyaka eyishumi ezweni laseKhanani. Verse 4 wangena uHagari wakhulelwa, esebonile ukuthi ukhulelwe, inkosikazi yakhe yadeleleka emehlweni akhe. Verse 5 uSarai wathi ku-Abrahama, okubo kwenziwe kimi akube phezu kwakho. Mina nganikela incekwazi yami esifubeni sakho, kepha nxa isibonile ukuthi ikhulelwe, ngase ngideleleka emehlweni ayo. UJehova makahlulele icala phakathi kwami nawe. Verse 6 uHagari wamzalela u-Abrahama indodana. U-Abrahama waqamba igama lendodana yakhe ayizalayo uHagari ngokuthi u-Ishmayeli. Verse 7 ingelosi kaJehova yamfumana ngasemthonjeni wamanzi ehlane, umthombo osendleni eya eShuri. Verse 8 yathi, Hagari, ncekukazi kaSarai, uvelaphi na? Uyangaphi na? Wathi, ngibalekela ebusweni bukaSarai, inkosikazi yami. Verse 9 ingelosi kaJehova yathi kuye, buyela kuyo inkosikazi yakho, uzithobise phansi kwesandla sayo. Verse 10 ingelosi kaJehova yathi futhi kuye, ngiyakwandisa kakhulu inzalo yakho, ingabe isabalwa ngobuningi bayo. Verse 11 ingelosi kaJehova yathi kuye, bheka, usukhulelwe, uyakuzala indodana uyiqambe igama lokuthi u-Ishmayeli, ngoba uJehova uzwile ukuhlupheka kwakho. Verse 12 uyakuba ngumuntu onjengembongolo engathanjisiwe, isandla sakhe simelane nabo bonke, nesandla sabo bonke simelane naye, ahlala ngasempumalanga kwabafowabo bonke. Verse 13 wamqamba uJehova owayekhulume kuye igama lokuthi, wena unguNkulunkulu obonayo, ngoba wathi, imbala ngimbonile ongibonayo na. Verse 14 ngalokho umthombo wabizwa ukuthi iBheri Lahayi Royi, bheka, uphakathi kweKadeshi neBheredi. Verse 15 uHagari wamzalela u-Abrahama indodana. U-Abrahama waqamba igama lendodana yakhe ayizalayo uHagari ngokuthi u-Ishmayeli. Verse 16 u-Abrahama wayeneminyaka engamashumi ayishiyagalombili nesithupha mhla uHagari emzalela u-Abrahama u-Ishmayeli.